Jeremiah 26 verse 1. Ekuqaleni kokubusa kaJoyakimi indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda kwafika lelizwi livela kuJehova lathi verse 2 usho kanje uJehova uthi yima egcekeni lendlu kaJehova ukhulume kuyo yonke imizi yakwaJuda efika ukukhuleka endlini kaJehova wonke amazwi engikuyale ukuwakhuluma kubo ungagodlizwi. Verse 3. Mhlawumbe bakulalela baphenduke kube yilona lowo endleleni yakhe embi ngibuye kukho okube bengicabanga ukukwenza kubo ngenxa obubi bezenzo zabo. Verse 4. Uyakuthi kubo usho kanje uJehova uthi uma ningangilaleli ukuba nihambe emthethweni wami engiwubeke phambi kobuso benu. Verse 5. Niwalalele amazwi ezinceku zami abaprofethi engibathumile kini, ngibathuma njalo nina ningalalelanga. Verse 6. Ngiyakwenza lendlu ibe njengeshilo, nalomuzi ngiyakwenza ube isiqalekiso ezizweni zonke zomhlaba. Verse 7. Abapriesti nabaprofethi nabo bonke abantu bezwe uJeremiya ekhulume lawo mazwi endlini kaJehova. Verse 8. Kwathi lapho uJeremiya eseqedile ukukhuluma konke uJehova amyale ngakho ukuba akukhulume kubo bonke abantu abapriesti abaprofethi nabantu bonke bambamba bathi uyakufa nokufa. Verse 9. Uprofetheleni egameni kaJehova ukuthi le ndlu yakuba njengeshilo nalomuzi yakuchithwa kungabe kusaba khona owuhlalayo na bonke abantu babebuthene kuJeremiya endlini kaJehova. Verse 10. Izikhulu zakwaJuda zazizwa lezo zinto zakhuphuka endlini yenkosi zaya endlini kaJehova zahlala esikhaleni sesango elisha lendlu kaJehova. Verse 11. Basebethi abapriesti nabaprofethi ekhulwini nakubo bonke abantu bathi lo muntu ufanele ukufa ngokuba uprofethile ngalo muzi njengalokho nzile ngezindlebe zenu. Verse 12. Wayesesho uJeremiya kuzo zonke izikhulu nakubo bonke abantu ethi uJehova wangithuma ukuprofetha ngalendlu nangalo muzi wonke amazwi eniwezwileyo. Verse 13. Ngalokho lungisani izindlela zenu nezenzo zenu nilalele izwi kaJehova uNkulunkulu wenu uJehova abuye kukho kubi akukhulume kini. Verse 14. Kepha mina bhekani ngisesandleni senu yenzani kimi okuhle nokulungileyo emehlweni enu. Verse 15. Yazini okwazi kuphela ukuthi uma ningibulala niyakwehlisela igazi elingenacala phezu kwenu naphezu kwalo muzi naphezu kwabakhileyo kuwo ngokuba ngeqiniso uJehova ungithume kini ukuba ngikhulume wonke la mazwi ezindlebeni zenu. Verse 16. Zase zithi zikhulu nabo bonke abantu kuba abapriesti nakuba abaprofethi lo muntu akafanele ukufa ngokuba ukhulume kithi egameni kaJehova uNkulunkulu wethu. Verse 17. Kwase kusukuma amanye amalunga ezwe asho kulo lonke ibandla labantu athi. Verse 18. UMikha waseMoresheti waprofetha ezinsukwini zikaHezekiya inkosi yakwaJuda washo kubo bonke abantu bakwaJuda wathi usho kanje uJehova Sebaothi uthi iSiyoni liyakulinywa njengensimu iJerusalema libe yincithakalo intaba yendlu ibe yindawo eyiphakemeyo zamahlathi. Verse 19. Ezekiya inkosi yakaJuda naye wonke uJuda bambulala impela na. Angithi bamesaba uJehova bamncenga uJehova. uJehova wabuya kukho okubi ayekhulume kubo na. Besiyakwenza okubi okukhulu kuyo imiphefumulo yethu. Verse 20. Kwakukhona nomunye umuntu owaprofetha egameni kaJehova u-Uriya indodana kaShemaya waseKiriyati Jeharimi. Waprofetha ngalo muzi nangalelizwe njengawo wonke amazwi kaJeremiya. Verse 21. Inkosi uJehoyakimi nawo wonke amaqhawe ayo nazo zonke izikhulu bezwa amazwi akhe inkosi yafuna ukumbulala kepha u-Uriya wakuzwa wesaba wabaleka waye eGibhithe. Verse 22. inkosi uJoyakimi yayisithuma amadoda eGibhithe u-Elinathani indodana ka-Akibori enamadoda baye eGibhithe. Verse 23. Bamkhipha u-Uriya eGibhithe bamisa enkosini uJoyakimi eyambulala ngenkemba yasilahla isidumbu sakhe mathuneni abantukazana. Verse 24. Kepha isandla sikaHakikamu indodana kaShafani sasinoJeremiya ukuba bangamnikela esandleni sabantu ukumbulala.